Bye. tosimwe buwana lw'abakinyozi kw'okumanya omuntu si gwe musango twaffenna byetusula tukolerera n'ekiwomeresebwa ekito ekisooka naye bwe kisukkirira ng'enkuya ekivaamu naye okoma buli omu mukumanya munno kuba buli lw'oyita okafuuka kamanyiiro leero tuliko abayaayi mmanju w'ebikaali bali bavudde ku kye bayita omumanyiira nti baluma embaa ne basiya n'okusiya nga baswakidde batamya n'okutaama nze mundeka empitewumende ndabe kafeero oli bwe twasoma bazunza obumanyiiro bamanyiizi be banza okusaaka abantu nazze lwana naye kansooka oyomba
Thank you.